Chara kiboko, kiboko. Umenichanganya nimekuwa ndezi, kuwa ndezi. Nivarie kokoko, kokoko. Na huo mwendo unanifanya niwe crazy, niwe crazy. Raha yangu nikikubona, nikikubona. Penzi lako mindo napona, una kona kona. Raha yangu nikikubona, nikikubona. Penzi lako mindo napona, una kona kona. I wanna know, wanna know, wanna know, wanna know tonight. Uko na mimi mpenzi, penzi. With you, I feel alive. Kuwa nawe mpenzi.